Spirit moving in my heart. I pray.
Clap your hands. Mungu baba ninasema ni asante. Nikicheki bila